Madzambu.com. Super vibes.
Yo, yo. Here's come the boy, call me number one. Body sound. Then I miss my friend.
It's good.
Kasimuliana, how to make love to kafundishana ngali bado wana sukacheka sana mimi nawe sakura mtu anasema mimi namsema sana nachokumbuka tulimsema sana ngali bado wana tukacheka sana mimi nawe pindi bado tupo marafiki waloshi bana kunyera na dhiki alikuwa bonge la shabiki nya dunia mbona itabiriki. I remember them say last week. Eti leo simu yake si shiki. Hata yangu kuna simu hazifiki. Bora tungebaki marafiki. Basi tena kanita binamu. Kinyama cha hamu. Ikabiri ni kam kam kam. Oh, walivo yona tamu. Kajitoa fahamu. Hataki tena zam zam zam. Hataki tena vya zamu.
Chumbari, yotu anapita shita moyo umemdunda. Utani utamu umegeuka true love. Etiana misi miatani mshike mashavu. Nilikuwa na mwita best friendi. Squeezy kimwe tarafiki ya pendi. Nilichompa kime mteka. Anateke nyeka. Ajateke nyo anacheka. Akipigia simu ananita binamu. Kinyama cha hamu. She say baby come come come. Lololo mbona tamu. Kajito fahamu. Ataki tena zam zam zam. Eti ataki zam.
Anasema nanipenda. Mchezo na upenda kweli.
Ataki zam.
Anasema nanipenda. Echa mezama kweli.
Ataki tena mezama.
www.amadzambiri.com.
The Mix Killer.